Sometimes nina feel so pete kwa mama wa mboga. Ah, nikiona wakia mkangware. Kizane, zane, yeah. Mama wa mboga, ni mama wa mboga, ay. And I struggle every day, aki hope one day, atakuwa donga. Mama wa mboga, mama wa mboga, ay. And I struggle every day, aki hope one day, atakuwa donga. Hey yo, maskani, maskani nironga, ana mkangware kwenda Gikomba. Kwa mkoba amebeba. Hey yo. Maskani nironga, ana mkangware kwenda Gikomba. Nyuma amebeba mkoba. Yeah. Sometimes ana feel atoe bomba. Mradi alipe donda, lakini masumbwano kidogo. Yeah. Hey yo. One day ana feel atakuwa donga. Mradi ya someshe watoto wake. Mchize nina kufiru. Mama wa mboga, ni mama wa mboga. Ana struggle every day, aki hope one day atakuwa donga. Mama wa mboga, mama wa mboga. Ana struggle every day, aki hope one day atakuwa donga. Yeah. Maskani nironga, ana shindo atafanya vipi anaomba. Makanga dereva wamemtoboa, ndani ya streets anakandamizwa. Sikupenda kwake mradi alishe familia, mume pia mlevi kibao. Karao nao wamemkopa deni, hawajalipa. Ndani ya streets anafila kolone, mshialo shino. Papa Engo mbali uyu, yeah. Vatenda nivavola mangana kake, lakini ara endo moyo papalina, yeah. 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 Mushialo shino, mushialo shino. Sonyalo manya titililanga, yeah. Kaza na nendo gulamu mama. Sometimes wewe nyanga ukurasi, lakini oda endo moyo subira, subira. Mama wa mboga, ni mama wa mboga, ay. Ana struggle every day, aki hope one day atakuwa donga. Mama wa mboga, mama wa mboga, ay. Ana struggle every day, aki hope one day atakuwa donga. Mama wa mboga,
yeah. Ni mama. Najua ingoma mko mnaexpect. Mother mboga. Sina padua respect mzee, wanafanya kazi ngumu najua. Kutoka Gikomba mpaka mitaani kwa kati ya mboga si kitu rahisi. Wamesoma wana madegree, lakini kazi hazipo, watafanya vipi? Afadhali wakate mboga walishe. Hey, back here na Philip track unajua. Respect the difference. I'm out.
Mama wa mboga. I'm a struggle every day. I keep hope one day atakuwa donga.